min calmi kala kadi ɗoɗo wattu jeenno surubaɓe e jokkolɓe heeƴo moɗon acti jeune wattu muɗum yettima gaffandu haala Mamadou Sama Sekou e Ousmane Ñaly Bouly no mbaɗɗa hayra waare
sambe Sekou alhamdulillah jettoje Allah
bisimilla ko waɗi mbasso o hannde na
ko woni mbasso hannde en kala haala imadaraji ɗi fedde AMD wondi wadde yalla tiɗɗal jande mali nde heɓene jogal ɓe puɗɗi ɗati muɗum ko murtere musel en gondi wadde e jokkina mini mag jaran yoroso kalen haala sukaɓe ko doggata yaade ley nokkuji e damaje en timminira haro jalɗi championnat national ligue 1 rewɓe e worɓe
en mbiyan bangal murtere en mbiyan kamɓe jangguinooɓeɓe sukaɓe lokkuy fedde ayma ndun ɓeydi ke kabar o na hono
non jaati ɓe gaɗi imadaraji kewɗi nenno neɗɗo fou bawɗo wadde yalla jande l'école mali dana heɓene jogalaɓe gondi e haltidindi e muɗum Moussa Ñangaly o haaldi Oumar Waygalo
hakkillaji amen ɗi min kaɓonto ɗi darde jogolan e o tiɗalla jandeji ɗi puɗɗite no yawiri min gaɗi jooɗo kalden e laamu koɓɓe kañi e walloɓe cuuɗi école ɗi e sahiɓe gennini humo fou waɗa ko wawi fa nde murtere golle jangguinoɓe école daro
jaare mbiyan ngallure SKM hultama wiide jondegaji ɗiɗan nawtere banggal moɗɗugol poɗɗe bonde e yewidi ɗeɗo poɗɗe gila hitande 2013
sembe Sekou o nokku wattu joniɓe kolliti wiide yogaɓe ana kula ƴaɓɓirade ɗon jemma fati carte dow ngol laawol ɗon hedde o jardin
en mbiyan fo hande ley yiltugol amen ngol en jahan junka to yamfulla toon holtama wiide maaja waɗama banggal woyde ndenagu heƴƴi nokku o sanne ɗum waɗɗi ñande alalbare ƴaɓɓine nde
ɓen sukaɓe gaɗi ndemajere sembe Sekou hollitinde metti mumɓen ko suko janggo lycée goto baaro duuɓi sappo e janayyi wara ley o nokku
to santuru toon golleji duuɓi joyyi kabar muɗum ƴewtama na honno Ñaly Bouly
noon jatti sembe Sekou o immadara duuɓi joyyi ƴiwde 2005 warde 2020 heeƴo muɗum ɓe kolliti wiide ko yata sukaɓe jokkol ɓe ujunaji nayo jangguinama ɗon sukaɓe ardo 1 dow kabaru keɓal e golloɓe mairie ngaji commune cercle o ko ɓuuri sukaɓe temedoro commune ngaji capanɗe tati e jeena cercle tomiña bla e san kawri e kawrital ngal kerɗen Zakaria Kamate o hoorejo goto ƴiwowo fangaso o nokku gonɗo le cercle tomiña Irene Diara keƴaɗo meɗen gonɗo toon lanndir e makko
mara dabaji mi laaɓo ngal gollal hawrintini sukaɓe kañi e golloɓe laamu commune o ɓe gaɗi sukaɓe golleji yogaji faɓe mbawa faɓe anda ko ɓen mbawi e ɓen du anda ko kamɓe ɗum ɓe mbawi ko wartata banggal impot ngaji ɗi keɓirte na golleji yogaji banggal hawrintingol jama kañi e hedde jawdi
en jahan to machina toon projet mbiyan banggal heɓugol golle guɗɗi mbiyan yonta ƴaɓɓinde ne toon en na hono
noon jaati sembe Sekou kabaru muɗum no sukaɓe keɓirta golle jangguinete jandeji ɗi mbawi wadde fa keɓa golle sukaɓe ɓe gala golle ƴiwde ɓe duuɓi sappo e jeena yaade duuɓi deɓe e wi hoore muɗum ene fawi dow programme jeunesse e deƴƴere région ngaji gon ile wuddu leydi ndi joni e jaran yewtere meɗen mini mag nde
yewtere meɗen mini mag yontere nde mbiyanna jeehi to yurusu toon banggal golleji damaji ɗi
sembe Sekou hollitama wiyede o nokku le duuɓi cakitiɗɗi sini ndungu timmi tan sukaɓe ana dogga yaade le nokkuje damaji ɗe yalla ana keɓa ko gatta le jibaji mumɓen
sukaɓe jokkalɓeɓe kay daran ko mbiyanna favora saraɓe mum en rewɓeɓe kay yo banggal kurtugoji mabɓe
e sembe Sekou ko naɓata sukaɓe le nokkuji damaji ɗe yalla ne keɓa kalisi fa keɓa paabo sara mumɓe ne andi tampiriji gondi ley leydi ndi saabi ɗum naɓataɓe toon keɗɗen ko Ali Haydara heɓini en toon Oumar Waygalo Aminata Dial paccite haala ka
yoɓe sukaɓe rewɓe worɓe capanɗe capanɗe goni e gar yoroso kañi e kuri eɓe gandi dow damaje ɗe oɗo suko goto mo jaɓa inde muɗum inde haali ko laati sababu soɓe joppo nokkule mabɓe ɗe
so ndungu helti sukaɓe jokolɓe yogaɓe jehan to kañi asete yogaɓe jahan bama ko dara ko golla yaade jorali so Allah newnani mama a heɓan jawdi yogaɓe ɗum keɓata ko ɓuuri hewde fou heɓata yogaɓe jaati jaahan illa law yogaɓe ɗum ko keɓi fof bonnan yogaɓe ɗum gaɗan e safareji muɗum rewɓe ana gaɗan noon worɓe ana gaɗan
noon
so tawama arande nde ɓe jahan so ɓami fa ndungu naati ɓe birfito ɗum worrano fewi joni o noon kanko noddirteɗo saka daw iwo kifo so hollitiri wiide ko ɓuuri hewde sukaɓe rewɓe furdu so ɓami fa jotti kile galluji ɗe caloto sukaɓe worɓe cabbuɓe ɗum ley kereduji ɗi ɓe keddo ley galluji ɗe de ɓe golla golleji goɗɗi kasen
arande nde nokkuji ɗo kañi asete hewan ka hande ɗum ɓeydike e hakkille an sa yiɓe keddike toon ɓe mbiyan ɓe ɓeydan hitane wonde sukaɓe rewɓe yohoɓe toon ɓe ko ɓuuri hewde fu jeggui tan ko gonno ko yogaɓe mabɓe ɗum dokkaɓe worɓe ne garta yogaɓe ɗum gartata fa ɗi golleji darno e ɗe nokkule ɗo kañi asete ɓeɓe kani famde tiɗallaji yogaji minen e ko hamin miɗon kani hawritinde min kalda haala ɗi golleji fa warde tiɗallaji gonɗi e dewle mabɓe ɗi saabe asgol kañingol ko ɓuuri hewde fu e cinan sona sara e mabɓe totta worɓeɓe jawdi arandiri ɗum e tiɗalla
musim
fardi dido tidalaji hebenede jogal pelle ONG enan gonde wadde doni imma daraji fa pammina jamarende kutteji ko tongi do witta witta suka be le kreduji di dum woni ko Ali Haidara hebini sujo tamani yoroso
en ben jamma ko o tim gladja nuddi ben yibbe mun futo ben nokku stade Modibo Keita watu 21h
non jaati neddam de yewtere yo concert suka be ibawan be kuliti wiide fa e pabo larmi mali o kedden ibawan o kanke hore makko
le mali etan
hande mali e basi woni sabe dun min gaddiri fami balla habbitibe leydi di sukabe be gadan jimi so Allah jabe gadan clip ngaji kany e ko nandi e mudu be gadan dokal dun e rewbe ben suka e mudu en fa yotade ciudi mudu en hakke hondo foti tiagal concert o min gadan batun ko hani wadede demi pamata dun mido nodda homu fufu wara walla be sukabe sapo e jeti lewdu woni stade omnisport Modibo Keita sabe gladja
honorer la team gladja
e mi yotti jati anda feedback fuddi glas nyande sapo e jago lur janvier
hay
bisbawi de yimbe ran bawi jaa tu darnde koede han
na hon bismillah jaran joni kabar hara chaldi
en don bangal kawrital sapo innobal champion national nyande alalbare de joliba e kanyem bien AS Bakary Diagne ben mimondiri fay goto haway goddo
ah non jati non dum wadire sembe seku ka farde dum meccintinde wiide joliba AC kanye horonya AC konakiri ngaddi 0-0 donc ndire na nyaloma nayobo e phase de poule coupe de la CAF
hayra ware so tawi jawabuji goddi wonto men
matta nyaloma sapo e nayobo pide jawabuji ko heba yelen hawi CSK D1 espace bi hawi dun en 2 e soni AC tapi avenir AC de Tombouctou D1 AS Real AS Police hawi dun 2-0 CS dugum wolumla hawi kanyundu ASB dem pide gote
en bien bangal kawrute rewba be dun 10e journée championnat o dun timmi alternaire jabbinede
non jati sembe seku super lion hawi AS Mandé 1-0 Amazon CV tapi club mabbe nodita super club fa dati sembe seku
11-0
non jati gressa kay kanyundo hawi AS Police de Interia AS Momo hawi dun 3-0 is face AS Real hawi 2-0 Santoro Badde ya hawi dun 1 sembe sekul mila akira non kabaru ji han
non jati mbi na jarama chakal
jun sakira be suka be jokkor be andon di kabaru jero don bawi jukkininde hetade di do viamo ka kedde herade fa hande yewtire tous o grande waran jukkininde